Enemfano uzokhatha abantu Uzokhatha abantu Wazini ngempi yamakhumbi Enemfano uzokhatha abantu Uzokhatha abantu Wazini ngempi yamakhumbi Enemfano uzokhatha abantu Uzokhatha abantu Wazini ngempi yamakhumbi Ikhothi wawukhona
ejiyelo
Mhlakufa abantu Wazini ngempi yamakhumbi Ikhothi wawukhona wamasho Mhlakufa abantu Wazini ngempi yamakhumbi Ikhothi wawukhona
Mangalezo ndaba uya ufa
Ikhothi wawukhona zwe